Shir jir ah oo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo ka qabteen odayaalka dhaqanka Koonfur Galbeed iyo Baaq Nabadeed wali bayoon direena beelo walaalo ee ka dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedi iyo degmada Qoryool ee gobolka Shabeelada Hoose. Odayaalka dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa tilmaamay in ay tahay walnimin baahanay in dagaalkan dhahay dadka walaalo ee ku nool degmooyinka Luuq iyo Qoryool waana lan baahanyi in iyo nabad ku wada noolaadaan. Waliba saasaato iyo sheegana in qasaaro ku dhaladay dagaalku ee nafi maalbale iyo taabadaas dhammaan dhinacyada waana lan baahanyi in sidanka dhaqsiya badan la rooji dagaalka.
Wadanka geeka dagaalka ku jira, culays kale jira, wareysiin lenaaha, haddii odayaashiin dhaqanka reer Koonfur Galbeed, haddii uu nana wareysiinka baaqana in dagaalkaas shuruud la'aan la rooji. Dadka meedii dhiijo ka deedahaya, dad aysan abta wada ewo, dad ariir ii adeer ewo, dad gabar ii xabar yartii ewo, wareysiin sheegana in dagaalkaas dhabaato oo ba'an oo rafaad burbur hantiyeed dhabaato badan jeesadiyu. Dagaalku sigay eeda aan ku xognaa haddii odayaashiin dhaqanka maysan leenaha in dagaalkaas rujidaan haddii ay tihiin reer Luuq. Arantiyeeda eeda aan ku xognaa walaalfalka meeda ka dhiya ambaarayaana idii arantiyeeda hayti falkiyeeda ha bilaawey ala fitnatu naa'ima faman aygadaha naclatula calayhi ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam fitnada hunduraas lankaaki ilaahayna caladiis allah ka ridi waayo. Marka fidna faa'iidi ma le, fidna wiila ka dhamada, wiil ma ka dhaladaw, gabara ka dhamadaas, gabar ma ka dhaladaas.
Meelabaad ka dhiidi marna meedabadyaadha ma ah, habad walay dilaas maay wal madaawayaas, dib kalan dhiina fadaan, may fadaan walay dhiidi, hal rujo lana, waana baagan hal ogolaadee lana, osteyala maysin kosadaana walaalo, lamadimunti dib kalan dhiin. Dimud gurniyolaysa soo kaliina, may fadaan dib shayt dheeradi, amati billaawadi haddam haayn, walaw sorfadi, sheebkii maalinkaas oran ahaa ayaa dheegahayn walaasaydu ilaahay raalli ma kee usdaankuna raalli ma kee Koonfur Galbeedna raalli ma kee unadayasalam raalli ma kiini may fadaana lamida dhin walii dhiidhiyay walkalan dhiin walii dhiman ummadu meeraase galin gaajira hoose liin dhiga eraas walii dhiman oo marna dhibaatay meeli ka dhiidi hoos hal safadheedo hoos hal marna arrintii halan maamuloy habad hal managado walku kooyo ma aragow may fadaana ahee ummadii odayaasha dhaqanka anna dowladda Jubbaland iyo may fadhan ardaysi oo dibal qabato ruug wala ka dhay fargeliid dowladku Koonfur Galbeedna walbadan marna ka jeesitay hadan marna maadantay oo inta hadan arday dadaalka darto dibkaasi do gunaar do fadaan
midooyinkan ka dambeeyay wali baahana kumida gobolada dalka ku dareereena dagaal beeleedya kaasi oo dadeed in shirki diisan markaas iyo ka baaqeen in nabad iyo eto laga marmaan ee bulshada oo dhan walibana markaasi dareerana dadaalalka nabadeeyow beelo ka dagaalamay ahaana kumida gobolada dalka.